Hey everyone, it's Justin Tungubisa here. Big shout out to my brothers Udanke and Nozawe. Loving the album. Love all the work that you do. Keep up the great work.
Okay, how's Mvundulo or something?
Big ups to Zawe and Duncan. Itubane Lphakeme. Habash.
Let's go on.
Zawukhasa khuluva, kuthatha ucashes yameluva. Blaz isigubhu sidabula ihufu, ubuze ngathi ekaluza amacanuka. Khipha iy'nhlambu zamagama dubula. Gadagadla zwana uhlwayi, mahlehla kule hashahasha. Ngile stratus yenagama, kapakapa ngoba umnyama. Ngihlanyisa abafanyana, bambabamba kapakapa. Ngusikhotheno neprofile, ngulokhalo ngenambala. Ngilo mbala okugwela ukhanya, balabala zonke ibalo. Ngile sibalo singenakubala, fight yama-ghostless. Shaya nangokhakhayi, sibhala into ehlaba enhliziyweni. Sikubhala nge-okapu, bafuna beef, the guy spinach is going for pie. Scoof, I'm a kuluf, I'm a guerrilla. Satatuf, I'm a move, I'm a fuss, I'm a humush. In that's a goose, I'm a caravan. That's super, I did it, I'm both them getting it. Zonke, got me, this is super. Sambolinye, we're my kunya. But still, I'm a zile, go be beef like that.
I Danke, no sebenze, no zawe, boy. Ni sebenze, no zawe, I'm a friend.
Azabu mnganam, ngiyajabula ukuthi finally senze ngahlangana no Duncan. Strat silambile bethu, can't wait. Salute.
Kunolona all the way from Umhlabi yalingana. Love you, love you, love you, love you, love you. I love you guys.
Azishe makruka, nasi stigi, spray amaphuku. Zaphela ney'nsuku, vale ngidi, sibhalele studio. Bangakheli dulo, ngibakhaya isithi, ngihlale kule yulo. Sayithela ney'nduku, abangaswimi, zakhala zemuka. Sayiqala ngenkuthu, sadudula, sayivala ngey'thuba. Sakhadla amathuba, ngibathunuka, bakhala ngethuba. Dlakadlaka nuku, ngigada ngiyabathula, khala ibhusu. Gada ngabahlula, igazi lamahlula, nakaphumi. Sabasiza ngale zithe zaziza masiza. Saqala shizila sathi zika lesakalalisa. Sabanyakazisa bosisiza zakhala nensizwa. Sibanika ama-tech measure ngithi la sidinga amamiza. Bathi siyaphilisa njalo masiphimisa. Sinyakazisa imizwa ubani ongayiphikisa. Keze ngamvumisa ubani ongayididisa. Ubani osangayifilizisa. Sithandazela izitha ngoba inhliziyo
yokuhlakazayiaka.
Hey, what's going on? This is SP man. Shout out to Skuva Makuluva. Nozawe, hayi bafethu, been waiting for a while for this.
Bafethu uqatha lo comedian, hayi boy boy, into enzozawe noDuncan le album, hayi boy boy, liphuphe. Yazi bengiphatha kabi kanjani le nto yokuthi njanizwana, hayi bafana manje, hayi boy, kuyafiwa uMzansi nawuphethula.
Scoop, nasi simemezelo sentshumayelo, sihamba ney'mpelezelo. Ithina siphethe ibhodwe la yegetho, nina liphethe ukhezo. Siphethe imbewu evusitheku, sitshala kumila iy'thelo. Ngathi umcimbi ongekho organize, fika kubhede uhlelo. Ama-hair of matime, i-corona ngayiboniseza, nga-release ibhala. Maba chopa chopa, ngigi chopa, pepela ngiphakama. Manje carrier ngiyayigqiya, ngathi phone ekhandwe iPakistan. Fanami
sayiqela sayiqhina sesengapha, sayikhanda amayisifa. Lo mhlaba amasifa ezangagwani ziyomazulu usifa. Babathuma mina ngaphi kudodana yakho ubuyijika. Sikhole zabe zakuqanda namanje ziyafisa ukuyijika. Ithimba ley'nsizwe saginqa kunzima saqina. Saqinga amaqhinga zazwa thina sagcina kuyipika. Okhanda shisa babedidi zitshisa besqwiza. Babhina amaphima bethi impilo bayiphile kokugcina. Two
Hey, le album loshisa ikhotha bafethu, hayi nisebenzile fana. Hayi Duncan usebenzile noZawe boy, nisebenzile. Hayi bafethu, bazalwane.
Shout out to Duncan noZawe for album eshisa ikhotha. Issue. We love you guys, Zawe and Duncan.
Le muntu ayanda magugulo lo kanjalo. Big up to Zawe noDuncan kanjalo. Dubani lingani.
Molishani, molishani, molibwanji. Tige totela lesa, nyimbo yanu ya wama. Vonze mule chita, atilesa pali. Kamalamu mabui, kambule. All the way from Zambia, Lusaka. Siyabonga, Duncan, ni Zawe.